wabunge wetu wametutupa, hawatufanyii kazi. Kazi yao ni kwenda kupora mali yetu kule bunge.
Huyo Baronya anaonekana sasa ni kuelekeza mauti Kenya kwa kulima kahawa, kuelekeza kwa simo
kulima wa Kiambu. Wa, through the chairman, wamesema hawatapeleka kahawa Nairobi Coffee Exchange. They have withheld the coffee until that circular is withdrawn.
Kahawa yetu sisi wa